RadioPhoenix.com.
Beat Records material, baby.
Oh, yo.
Tap, 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 tap.
Oh, yes.
Ni bahati ya peke. Kukupata ewe kimwana. Vipi nijieleze. Mbele nawe. Vinange Gugulila kitenge Musupanguru vinange Gugulila kamutuka Zaina e Zaina e Watasema watalala Zaina e Zaina e Wakiamka twapendana
Lele nawe Hata nilale niamke Lele nawe Asubu ipaka jioni Seto kutoka Nimesema, nimesema Mbele nawe
Mbele nawe
Ayayayayayayayaya Hapa zaya ni bashe mele roba mawe na kate mkuruza
Mbele nawe
Moyo wangu Chaka
Waipa kipingi
Wala sina mashaka
Kuruka kipingi
Tukila ugali na mlenda tumefulia
Watuache kidogo
Tusifanye mtoko kidogo aturingishia
Watuache kidogo
Kwenye mitandao mchoki kufuatilia
Watuache kidogo
Watuache, watuache
eh. Watuache kidogo
Watuache, watuache
Zainae, Zainae, Zainae,
Zainae, yeah, 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 ropo, ropo, ropo,
ropo,
wanadamu wishi ropo,
ropo,
ila kwa kikucha ropo,
ropo,
mambo yetu ya lali kasege, akianani, akianambebe, akianani wanaona geri. Sijipangili twende sawa Najipangali nende sawa Wataya watu kupagawa yeah. Akia nani, akia nani bebe Akia nani wanaona giri Mambo yetu ya lali kasegi Oh bebe bebe, oh bebe bebe
Aboku gamba baka Aboku teka bate Aboku gamba baka Aboku gamba bara
Hey
Yamsakata machala yamsakata Kiboko yake machila Yamsakata machala yamsakata Kiboko yake machila Aboku gamba baka Aboku teka bate Aboku gamba baka Aboku gamba bara
Moyo wangu kichaka
Waipa kipingi
Wala sina mashaka
Kuruka kipingi
Tukila ugali na mlenda tumefulia
Watuache kidogo
Tusifanye mtoko kidogo aturingishia
Watuache kidogo
Kwenye mitandao mchoki kufuatilia
Watuache kidogo
Watuache, watuache eh.
Watuache kidogo
Watuache, watuache
eh. Watuache kidogo
Phoenix.com